Abanga bamunonera era ontabye bubya, nyongereze ku bye twakoma luli we nnali nkomye. Butuufu saamala budde bwe bwandeka, naye nnabyeresa mbasuubiza kadda nnyuma. Musembere mbawo omutwe ebye gwantumye, okusengeka byensangasanga gye mpise. Nyakulwana olutalo wala ayindulinnyeko, loozi walumba nangongoba zangalu. Mazima okujja kampete buwesa emimwa, sebaawo atali ekyo nfiira mu lwokano. Eno bw'eba ndwadde efuuse olukonvuba, era we tuteezizibe erutusenkenya kwabula. Yadde nga amakubo mpita munnangira, nze mu kino bwe mutaakyuse ndayidde mbafiirako. Okukyayibwa sitya n'erisa nnyambala, era ne neesuza kati onkyawo ntwalewa. Nze w'ensonze wano era w'enziringana, weewatuli endwadde buli omu gye yeekengera. Lundi luwummula bansibye kakoma, nze ekyaggwe n'avaayo mmaze okusiibula. Ebigere bineera bishadde mba byakulya, babiteekateeka n'abo ababituguza. Abange baana ba ssebo mulimu kabanziki, akabaaluulidde kati omusekalootera. Mulinga abalina omusaala temuliko, ng'akubawaayo abatu tutemulira ddala. Bannaffe abatutemera ennyama n'empuuta, omudaala bw'amala aleka awo n'adduka. Zino embwa z'omu butale eziyinayina eggulo limu, ozisanga ziriyo oziwe enjenfikkira. Nezikomberera ebibaawo kwe batematemera, n'obugulu ne ziwanika ne zeenyagirako. Obutonde bw'embwa bumanya nnyambeko, esobola osesema okwona emala n'ebirya. Nyiriko obwajja tamanya kyabaddewo, abaabamba okumpuuta okututemera okkula. Wandifunye otuzzi n'oyisa ku kimeeza kyo, naye bannange emirimu gy'embwa eggulo limu. Weetoloolangako empuuta eyo gye bagisiikira, bw'oliraba ku lukalayi luli kuyuza enseko. Lw'olubeerera lusula lwagaze, so bwe luva eyo baluggukiza mu mirimu. Luba n'ekkala nze mwattu enneewuunyisa, kungulu ne munda eba nziruzzigizzigi. Tooba omulimu guno kitaabwa ali omu, era n'ennyaabwe ab'ekyaggwe n'ebutambala. Bw'oba olukalayi osoose kululaba butambala, n'owekyaggwe abanga lwe yeeyazise butambala. N'abakitutemera okunaaba kwalemye, obasanga enkwawa tezigaze zibimbye ejjovu. Leero n'okuzanga olwannankola ntya, oba abaana ba Uganda ensi etutwala wa? Mulala nasanga yeegagambula bwa, kale nga gy'ava eyo n'amala n'aweereza. Natunula n'enviiri ne zinneeyiwa, olw'omba na buyinza oyo yandisuze wala ddala. Yemwe mulya mmere kinze ngamba, emitwe ne gibawumba okukira empengere. Ayi Mukama naawe otuwaddeyo, samaaso ku ssebo olage ku buyinza bwo. Abapanga ebyokulya abali mu kabanziki, balala batuma bwana tiraga ku luguudo okole. Baabaana mubamanyi teri ategeera, ne kajja keeyisanga omutwe we gukaweereza. Ine keeyakula buli nkukunyi we zaalumye, ne kava eyo ne kakukwatire ku kyekagguza. Kyokka tulabye nnyo fena ddala abatambuze, mutuufu buli ke tulya kabaka akabuuza. Tuyita ku mbwa bazitomedde eggulo limu, mbukya zibuze sitekkansi ekola kiro. Bazibulira mu busigiri buno butambula, gambye buwonga nnyo naye nze nnaweereza. Mukibuga mwe musibuka ebirungi ebisingayo, naye ate mwattu ekibuga nkuluuza ya bibi. Ekiri mu Sawuli nze nkinyumiza n'omuto, alina ebijiiko baba biweta mu mabaati ki, bw'okitwalako enjala kikulyebula emimwa. Bulwa n'ekkalanga yanjawulo okuza omanyi, nze nnoonyereza yannema okutuuma. Oba ebisejja ebifumbayo babirondawa, bw'otuukangayo otokuyita okugera enjula. Waliwo we nnakyamako naye kyambuukako, nga nti obwana bw'obuto bwonoonye mu mulyango. Ensowera ziveeyo ne zigwa ku byakkuza, bw'owulira ebyo n'ensi etutwalawa. Bwala twali sisinkana mbirizi, lituwa emmere sikaati liyuliseeko, nga ne peti yali taaguka dda munda, ne ntemya kusenga nti lengera ekikwenu. Konzigira ne tudduka nnyabaagagambo, limala okweyabula ne likusalira emigaati. Ne twetegula ekyetera embirizi, naye twagenda bayimbi tuyulika nseko. Okiriro gwa katale we twaliko, ne tusanga bavubuka n'ensenene mirengo. Ng'ekimeeza bw'amala avuunika mu ttaka, kale nga waakijja n'afuwako n'alengako. Nasanga yakuza enjala luyinki lulamba, onze wamma ebijiiko otolitegana ggula. Abantu nga bano bagwana wala ddala, gatwala muzzu okugakuumiranga mu nsolo. Kale waafaananira atyo ku mubiri awalabibwa, ku bya mwaka toka akali ebunaayira. Aseka n'otunuulira erinnyo lyasesa, liyise ku lwa kyenvu liyingirira olwa bbulu. Bana buyinza nandikuza kibooka embu, ne mbatabaala nze ne mundaba akabanzi. Olumu mpa matuka mu mmotoka nkunyumiza, lumu ku nguudo eziri wakati mu Kampala. Ensanga omukyala n'ekkapu lyali ggubu, ng'alisabiseeko lukukiku lw'akaveera. Saasooka kkebuka naye nkimanya luvannyuma, tiyaliimu ku wooteeri ze ne zitambula. Ne zireeta omulalu ng'akalamye n'essana, n'abifujjamu eddusu eggwanvu ezitezito. Okusinziira ku kapu bwe gwali kufaanana, zisaanenya mulalu mu ekyo kye yali akoze. Yakiyitira kipipa wafugibwa, ssebo nnyini ki yakiyitibwa neyeggyawo. Kale bannange saasirabo gye yali alaga, bwe biba byagwa mu ssupu atuukira mu kukologa. Egyo emidumu gye mulaba mbibuka mbagamba, tegitwala byenda by'obagambye ennyanja byo. Bigizibikira ne giwunya n'okuvulula, ekivundu ne kittanzi naawe yakikoze. Nfune ne ku biweero mu nnanyi zange minyira, okusinga lwe kitutiiriikira mu byokulya. Eno ofumba ate okolondola mu ffumbiro, omumatiza otya nti ssuku bimu gwewala. Kafeero waabwe kanve ku bigambo, naye simanyi oba ensi eno etutwala wa.